moja mfanya watu wamenitandika online sana ni raya anaitwa William Samoei Ruto. So William Samoei Ruto, every time that I give him the benefit of doubt, nafikiria hii raya imeanza kulearn. Inani prove wrong, jo. So kuna vile on Monday jo hii raya ishaenda mbele ya umati wa watu ikasema kuwa the protests are being sponsored by the Ford Foundation. Vile nilisikia hiyo yo story jo nilichoka kabisa. Sababu hata sisi watu watatu hapa tushaikula pesa ya Ford Foundation.
You guys, clearly you guys.
Kabla tuanze show, acha ni kuremind, ingia linebet.com utumie promo code ekonene upate 100% bonus. Na hii bonus inakuja ikiwa tax free, winnings zako pia zinakuja zikiwa tax free. Hiyo ni linebet.com, promo code ekonene. Na usisahau ikikam to stories of betting, pia kuna kuoga na stories are luck, na once in a while luck yako inzabaki ime run out, so usisahau when the fun stops, stop. Lakini ile time una win, unaingia kwa linebet.com, unatumia promo code ekonene. Juu ingepata tu kile nataka tu, tukiwa kwa mata tu, kile kilimata tu, kufika raka tu, kufuliana tu, kurukiana tu, patuli hata tu, wache tu.
Kaleo mnashindwa kwa nini juu niko na sura ya huzuni, ni timu yangu inaitwa Uingereza, kuna vile ilishindwa on a Sunday night. Na kuna vile hizi raya mbili zimekuwa zikinicheka sana. Unaona mpaka zinakunywa chai. Zinasema chai ni ya Kihispania. Kuza, of course, during the Euros, our official partner ilikuwa ni GoTV, sindio?
Yeah.
So Sunday night, of course, live on GoTV kulikuwa na Spain versus England. Mi nilikuwa nimepick England kushinda. Alafu mi mwenyewe nikaenda up nimeshinda kwa choo nikini.
Nikiga ulishinda tu hapo.
So, mlitekea the game tu.
Spain ilicheza ka like they are going to win it, you guys. That kid anaitwa na Nico Williams na nani?
Yamal.
Na Yamal.
Yeah, ama ni Yamin Lamal.
Yamin, you guys. Cheza like he means it.
Yeah.
Nani, England will come to live na through substitutions.
Yeah.
So pia as this, nini hao ndio walikuwa orchestrators of their own downfall.
Yeah.
Because it's a final. Kama unajua unafaa kuingiza these raya zenye zinaweza make it happen. Nifanye mapema. I was sad that it lost, but I was also happy that your team lost in the final. Because atungekana man.
You guys nilikuwa ni mwangoja. Wacha tu wadanganye. Mimi nilikuwa nimekaa hivi kistarehe. Kiraha mustarehe you guys. Kakaenda 1-0 the first half nikasema like, "Oh shit." You guy vile Cole Palmer alifunga ile niliamsha bibi. Sasa niko na ngoja kusiku na wase niko nimeplania. Unajua hizi raya niko nimeplania. Tukianza na Ian. Kuzian vile nichaguanga England aliende dismiss kabisa. Raptor West akuweka number 2. Wacha niruke kwanza niende kwa raya za Mic Check podcast. Vile mimi zile raya za Mic Check podcast kwa mimi najua Uingereza. Kwa damu ya Yesu Kristo Uingereza itakuwa. Hizi raya
bias kali. Chakali kwa France. Chakali kwa France.
France ndio ilikuwa inakaa kushinda.
Ilikuwa hivyo alafu kina nani ilikuwa Moas na Maria walikuwa nalilia Germany. Germany ilienda kulilia nyumbani. Alafu of course sasa number 5 kwa hiyo list juu ilikuwa Mr. Rapture the Scientist. Niko ningoja nyinyi watu watano. Niko ningoja sana lakini jua kakwenda vile.
Spaniola walifanya kwenda. Spaniola walifanya poa kachukua
Hakufanya poa England bana. Bukayo Saka you guy. Declan Rice.
Ah you guy Bukayo Saka. Arudi tu Nigeria. Tunamngojea.
Yes, ni hii dudu aka. Si Bukayo Saka ni mtu wako.
Ni mtu wangu, ni mtu wangu
next month.
Lakini ni raia wa Nigeria. Nini?
Ageshinda. But so hiyo ilikuwa the Euros. Euros of course vile tunakwambia zilikuwa GoTV na pia tunajua Premier League tunaiona inakuja, si ndio?
Yes.
Tunaiona inakuja. Tunaiona inakuja. Kuna team fulani hapa inaitwa Chelsea wanajidanganya wako na new coach.
Yeah.
Si ndio?
Alafu ni tactician.
Sisi ni wale wale tunahope at least this season jo tafadhali.
Hii ni season ya Kai Havertz. Season ya Kai Havertz no like your top scorer you
guy. Kai Havertz.
Ni guy.
Excuse me nasema guy. Havertz.
Nilikuwa nafikiria na pronounce hiyo hivyo you guy na kitu.
Si. Hivi tunafanya guanjani. Hata yeye anaamini. Na alishindia kina yeye in Champions League. Watoto yeye anakimwachi na National chat ngo guy. Havertz. Unaweza kufunga mabao.
Yeah, nashanga all that energy without silver wear.
Sikia sikia.
Arsenal inaweza kuchukua cup kama mbili hivi.
Yeah, but
all the best.
Ilikuwa tu a recap na pia tukisema big up to GoTV. Si ndio? Usahau joyo Ago TV Plus bado ni 999 shillings only. Eko nene.
Eko nene.
Alafu of course tukifikiria juu ya Ago TV tunafikiria juu ya vitu kama Showmax, tunafikiria juu ya DSTV, alafu tunafikiria juu ya Fiction. Na tukifikiria juu ya Fiction ni juu hizi raya zisizo za kawaida zimekuwa zikiniambia juu ule mse alishikwa jana na DCI ilikuwa ni Fiction. His story hai make sense. Kama unashindwa tunabonga juu ya nani, tunabonga juu ya raya fulani tuwa ni Collins, eh? Kwa nitu ni Collins Haliasi. Collins nani? So Collins Haliasi, nasemekana ndiyo, ama ni Halisia. Hira yana itua Collins Jumaisi. Okay, hapa mpaka anashindwa jo. Kuna watu wanamuita Halisia. So BBC wanasema ni Collins Jumaisi Halisia, si ndio? Citizen wanasema ni Collins Jumaisi Halusha. So nashindwa jo. Jina hira yana ni nani? But hira yana semekana ndiyo the main suspect in the Mukuru murders. Hira yana hii story hapa ndiyo mnachiki nimebonga juu ya Fiction. Hii story vile inasemekana cause I don't know man, like inasemekana Iraeli pigia mse wa boda boda.
Mhm.
Pigia kurum kurum. Nikamwambia, "Hello, hello. Nataka unisaidie kubeba mzigo." Yeah, usamia, "Okay, okay, sawa. Ni mzigo ni gani? Ni maiti. Hii ni place gani? Maiti iko wapi? Iko kwa gunia." Cuz unajua ghettos maiti ubebwa na boda. Si hivyo? You get it.
Iko blanket.
Suki daddy kiraya kwa kejo unaweza chukuliwa na maiti upelekwe city, si ndio?
Ah, unachukuliwa tu kiraya na hizo ma bed sheet zako. Unafunika kwa tu ni electric kwa karibu.
Yeah. So tunachiki vile sasa Israeli semwaje maiti iko wapi? Maiti iko kwa gunia. Israeli kamwambia sawa ngoja hapo. You guy Israeli sema jo. Hiyo kuna ga shit kama ati no nini snitches get stitches. Israeli test ile ile unajua Kenya pia inakuwa na 911.
Eh?
999 peke yake.
Pia 911.
Yeah.
Okay.
Kenya ni 999 na 911.
911 inaenda wapi?
Straight to 999.
DCI.
DCI.
Okay.
Ira hai kwa like
so habari.
Yes. Yeah. Is this Ian, is this the snitch hotline? I got some hot news.
I'm snitching.
Yeah, I'm snitching. Ira hati makarawa kakuja. Wakaipata na gunia jo full of human. He can try go hapa. This story it makes sense because I don't think anyone would confess that early. Wewe mwenye imagine jo kuna gunia yako jo it's 5 a.m. in the morning. Umedungia raya uko like iko nene. Nataka kusafirisha hii mzigo. Ikuulize hiyo ni mzigo ni nini? Utajibu.
Naizi. Nasema ni mzigo wangu.
Hiyo story ni imbo. Jua hakuna mtu mwenye anaweza kuambia ati unajua sasa niko na maiti. Na nimekatakata hii haiwezekani. Haiwezekani.
Niko kwa gunia nataka kusafirisha.
Unless raya boda boda is suspect. Unaona? Unajua kuna vile raya za boda boda zina suspect. Usikini nini hii tumebeba wewe?
Eh. Ile balance.
Eh. Ama yone kamkono kametokea kwa gunia.
Maybe the closest naweza do ni useme tu ni. Maybe ni ka domestic animal kama deity hapo. Just in case. Yeye anajua tu ni it's a kitu ilikuwa hai ika pass but you guys wezi sema ni binadamu.
Ni ngumu sana. Ni ngumu sana serial killer. Akuje tu akwambie mimi nasafirisha maiti. Hata zile raia waga zinasafirisha maiti azisemagi you guy.
It gets worse you guy. Wacha ta history ya kusafirisha maiti. Hii story ni inconsistent kabisa. Apparently kuna raia inasema Israeli kuwa arrested at 3 a.m. si ndio? Then raia nyingine inasema ilikuwa arrested at 1 a.m. si ndio? Then the story ni ilikuwa arrested ki watch the euros. Si ni euros gani ilikuwa inaendelea 1 a.m. You got euros ilikuwa ishaisha
by 1. Ishaisha.
Mimi ilisha saa 6.
Yeah, you got nili log off hiyo nini? Nili log off your side 12:10.
Eh.
Third past midnight. Niko like ah. Stai kuwa na team yenye support kichukua
tu. Lakini
nikaangalia nikaona
timelines za makara wa Kenya wanganiza kuchoma tu. Timelines zao wanganiza kuchoma tu.
Cause raya yenyewe inakaa green jo. Inakaa confused. Inakaa confused. Na kumkala nikiambia Rapture inakaa ni kama pia alikuwa one of the bugs. Alikuwa in one of the bugs.
Yeah, you're right. Alafu jo.
Ikaa amepoteza rada.
Mnashindwaje jo hii raya jo? Imeshikwa tu hivi. the next minute ira any Diamond Platinums. You insane, you guys, ni raya
kushusha.
Yeah. in a few minutes ilikuisha confess niliua bibi yangu 2002 nishaua wengine 41 wote wote ni 42. Alafu unaona hauoni dent yote. Uliona design a dent.
Haina dent yote and then sura yake pia. Unajua kuna vile raya imeua watu. Inakoga imeona shida mpaka ukiangalia hata macho yuga. Inakara ya ilalagi. Juni raya haipatagi usingizi. Lakini hii ni raya inakaa tu. Inaangalia zile raya waga pale Hilton zikingoja tu. Zimekaa tu kwa hiyo nini. Zikingoja tu kuitwa ama kupata vera. Akai. Azinakai raya inaweza fanya kitu kaa hiyo. Na vile namuona tu.
So your story, I don't know. Unajua, the dude could be guilty, we don't know, of course, at the end of the day. But your story, it makes sense. The fact that alikuwa na watch Euros ama hakuwa na watch Euros. Alikuwa kwake, akiitisha kupeleka body Mkuru ama alikuwa hapa. Because alikuwa ameenda kuhide. He was hiding in Kayole, sindio? So he was caught at his hideout in Kayole. Una hide na bado una watch Euros. Like, how does this work? Alafu sikuzi unajua, si lazima utoke, uende watch Euros inje. Unaweza buy two bundles na watch tu ukiwa. Unaweza, una watch, kuzini ilika zile ads za Kenya za kitambo. Je, ani, jirani, mbona unaona Euros peke yako? Mimi naona Euros peke yangu juniliua mtu. Sasa hivi, niko na gunia imejaa vipande vipande ya mwili. Aikulatiki, inakaa hizo maad. Inakaa hizo maad za kipumbavu. But sasa, of course, kuna raya zimekuwa zikiteta like, hey, squeeze jo, hamuulizi rapture the scientist about his mental health. Lakini last week, tuka introduced to rapture the scientist.
So,
leo tunawa introduced to rapture the forensic scientist. You guy. So, nataka tuangalia evidence. Wacha tuanze na ile evidence ni simple kabisa. Why does this thug have some title deeds? As a scientist. Kuna title deed ni evidence. Ama zi title deed ni za ile nini hile dumpster. Za kwa.
Unajua ndio kitu ilikuwa inanishtua. Kuna alikuwa anaiba mashamba. Because raia yenye semesa si wanasema ni serial killer. Haezi kuwa nakutana na watu wauzie mashamba. Unajua jumtamjua haraka haraka.
So
title deed sijaelewa ni ya nini hapo hata kidogo. Kuna vitu kadhaa sijaelewa hapo lakini naona kitabu ya OB Yuga hiyo na imezia poa sana. Hiyo ni occurrence book yenye kwa hapo.
Okay. Well, ziwacha tuende step by step. So nikitoka kwa title deed nataka niruke niende kwa more exhibits. Kulikuwa na simu zimechapa kuchapa. Alafu simu zenyewe jo zimeandikwa Airtel jo. Mpaka notice 1 2 3 4 zote ni Airtel jo. Mpaka Airtel anafaa kuuza.
Airtel anafaa kuwa na campaign. Unajua Airtel anasemekana gati.
And then unajua Airtel ndio anaweza tuambia. Airtel ndio anaweza tuambia hii raya kama hizi simu ni zake.
Umenotice ni interesting sana zilota zimeandikwa Airtel. It makes sense jo.
Zote ni Airtel, Airtel, Airtel.
So unajua na kuangalia hiyo narrative ati like wagodi wengi utunyanga Airtel at the some level of kufikia like other networks zenye ni rahisi sana kupatikana kama if you're using
More privacy for your data
okay. So inasemekana ati wasi wengi utumyanga hiyo nini from so, time but say Airtel na come out you gave the very strong come
wakuja wasimate za simu za nani
utatai kwa nini mnatulia jo kumkile time nini the official terrorist kawa gani ujua
zizi.
Sina janga the official terrorist kan ni brand gani ile worldwide inajulikana kana zile raya za ISIS waka zinatembea na hiyo gari amjoki gani Toyota ushaona ka Toyota ushaona Toyota wame release it ndio kuna gaja kuna wana kwa gatu here it can survive some bomb so hii ndio reason.
Ndio maana unaona ni kama ameke uto tu vitu tumeframeiwa na nini. Ndio maana raya mo but it was just
mata tu hata tu airtime niliona tu wote ni to Airtel.
Kulikuwa alafu ni zile alafu unajua zimeandikwa scratch gently.
Pero ni scratch gently.
Karibu ni kwa remember it's not human skin. So kulikuwa na
madara scratch gently.
Alafu jo kulikuwa mpaka na hard disk. So hii hard disk lazima nijiulize. Hii hard disk nafikiri ilikuwa na nini? Acha tuanze na the forensic scientist game.
Johansen Francis.
Yeye ira yena kuita Johansen.
Yeye mpuri atabaza.
You got the card disk.
Card disk sasa kama ni serial killer. Basi nika information ya wale watu wenye anadai because yo watu wapi? Lazima ikuwe kuna mali ana watu. Unajua kila serial killer anakuwa na reason yake. Maybe alisema anataka kumada zile raya zilimkatisha jamaa serial killer. Kulingana vile tunaona kwa series, unaweza pata anasema mimi nataka nimalize watu wote wa pickpocket. Kutoka ni ibiwe pickpocket wa matatu ya karibu bangi zijai recover. So maybe
yeah, ilikuwa madem peke yake.
Ni madem peke yake. Maybe your hardest ndio kuna information ya wale wenye ma victims wake.
Okay. Ian, hard disk, what information do you have?
You can imagine my movie. Za like kumada wase, you guys, how to get away with mad. Full season, you guys. Where's the cosa folder kama hizo?
Oh! Zile, alikuwa nani ule mwadha ule?
Viola Davis.
Yes, Viola Davis.
You guys, unajua ule samanga. Ni yake complete, you guys.
You guys, I love more than that. Juhizi nafikiria pia bado ni? Ni. Hizi si my USB flash? Advanced media. Advanced media. Afu unajua advanced media. Na kani zile saa za ngoma. Unajua kuna raya bado wekaga ngoma kwa. Buda joko na ile zile ma MP3. Na unajua kitu waka fani na hapa Kenya. Utapata ikia kolea. Inaikuwa tu unasikia Atharandre. Chere si reggae Kenya waga. Waga nini with crime. Unexpected gati nini. Alafu kulikuwa na more Airtel stuff you guys. 5G. Ila hejo ilikuwa na nini za 5G.
Yako up to date.
So up to date.
Siwa melaunch majuzi.
5G wa melaunch juzi na wanasama hizo ngori za 2022. So.
Okay. Since 2022, this dude has been doing his thing. Rapture Sijal, we are coming to the main exhibit. Oh. Why are we discussing things? But sasa wacha to come to easy nini. Kuna vitu zinakaa sellotape hapa. So as a rapture, as a scientist, easy nini unafikiria nini hizi? Zinakaa nika sellotape.
Hizo ni nini? Hizo sasa ni zile supplanted na makarao.
Yeah.
Hizo ni zile planted na makarao. Zile walisema na chatu meona kwa sinema wanatumia tack tape. Nende unuwa tu sellotape. Sasa wakabai ma sellotape. Zile za kufunga karatasi.
Ni ya kumake evidence.
Ni ya kumake evidence. Niko shiwa maka yore ilikuwa na microphone. Yore ilikuwa na microphone hiyo. Sini DCI. As you can see, there tack tape is here. Alikuwa nafunga na hiyo gunia. Because hakuna gunia mepatikana na tape. Wajua hakuna gunia mepatikana mefungwa na tape.
Nye, nata hakuna victim mepatikana na tape.
Hakuna, hata mmoja.
Oh.
So hizo ni movie. Hii ni movie wana.
Hii ni tape.
Kukwa na kitu ina, I don't know ni laptop. Kuna laptop jume ni kwa positivo BGH. Lakini sasa wacha tuingia kwa ile evidence na bamba gaira haya isi ya kawaida.
Swala nyeti.
Kuna ngoza mbili hapa za red. Hizi ngoza za red, you guys as a scientist, zinasemekana hizi ni ngoza za wafu.
Si za wafu. Hizi you guys, unaona ni mbichi.
Ngoza za walio tuacha.
Zii. Hizi hata zijavaliwa. Jua zina kale ka stain you guys. Wajua ngoza ya dema hata avae tu 1 hour. Ka stain you guys kana maintain hapa. Sababu kuna hiyo acidity. Kuna hiyo acidity pamoja na jasho. Hizi vitu tumefanya research you guys.
Sasa things you've dealt with.
Si mademu waga wanatolea lingerie. Mademu waga wanatolea lingerie.
Sige ira ya. Hile tayo unema mechongo. That's too much. Ilipasuka jia too much.
You guy, kuna ka acidity fulani waka na choma ingodha. Mbaka, isasa ya red hivi. You guy inge kuwa na ka gray. Hapo tu katikati. Ka gray kale kakuonesha. Unajia acid waka na choma rangi na isha.
Na kwa nini acid haichoma gideki jo? Hivi every time unabonga juu acid na shindwa ni gani?
You guys unajua huko tu hapo for a few seconds you guy. Sisi ni man minute man kama umeona.
Ukiishi hapo ndani ndio utajua ujui.
You guy ukiishi hapo ndani. Hai, zile za WhatsApp ya chuma ilala ndani. You guy unapata ilichomeka. Aka hivi sioni. And then unajua bado. Ngodha imevaliwa na demu unajua nakuga. Imefura kwa haga. Unaona hiko straight. Hiko straight hivi.
Oh, hijako
straight. Waga, haga ime straight.
To fit yuka. Aspect ratio.
To fit nini. Yesu unaona hiko tu straight.
Unasikia za. Unasikia za. Unasikia the analysis.
Unasikia you guys. Go on, Johansson.
yukaatango theademikia nikoka kamba nasemaga hii ni ya madam, naona vile imestretch huku nyuma, hii naeni ya mwanaume inaonekana imekalia tu bench tukako straight you guy
cause hii moja kulikuwa na hii moja kile ni grey, hiyo grey ni safi you guy.
Hiyo kuna nini ya white hapa juu?
Kuna nini? Kuna kitu Israel tuambia off.
You got you. Nini?
He's not a good man. Confessions lani Israel utoa huko like. Do we know you? So,
uko nasema like unajua they are too clean. They are too clean to kuwa attached na na the crime. Sababu kama this was a nini? Ni kama alikuwa na do assault, sexual assault. Na kama anabaki na ngodha. Ni kama alikuwa anataka zimkumbusha of the victims. So why would he watch them? Unajua like si hawa machizi upenda ni mapanty sniffers. There's nothing to sniff on. Okay. Then you got trying to get in the mind.
Anaka sniff ananusa tu kasabuni ka kipande.
Sniff sniff through
yeah. Nani mimi? Maybe yangu tu kuona eh inafaa kuosha.
Like you guys are talking about romantic things.
You guys, it's time to go shit. It's a thing in us.
Of sniffing it.
You guys miss the wish away.
Okay. So, what are you doing to analyze this ngodha? So, Ira Ena sema, ngodha iliko ime stretch. Ira Ena ni. Because that appear me vile nafikiria, like a real ngodha ilimetumika jo. Mujo, yu ni ili nakuwa gaka nika DCI jo mkipala. The first thing unafanya ni mnairusha kwa... Kwa ile nini?
Kwa ile plastic.
Hapo naifunga jo. Ike nakufungule kwa ae! Ike ile uvunda yiko hapo.
Yeah.
Kwa sika likuwa kamevalika.
Unless alipatikana, ati ameva, alienda kuva kuingiza mguu moja kambwa ya here too. Vua.
Kwa unapata demu moja amekuja kwako jua kiwa Sahara Desert. Lakini lazima kuwe kuna mmoja jua anakuja kiwa
Budalangi.
Akiwa Budalangi. Huwa Budalangi. Like wote wawili hawezi kuwa tu walikuja tu kama ngodha ziko. Ziko nini?
And then unajua vile zinakaa as just stretch. Unajua vile kuna kama ni ma victims lazima kuna kama mabishano. Na hizi ngodha zingekuwa maybe zime stretch.
I don't know. You know just sioni picha zenye rapture ana compare hapo. Sijui kama ana compare na zenye ziko kwake.
Ni zile tu. Ni nini hiyo? hakuna vile inaweza kuwa ati ziko tu hivi.
Ila hiyo kuna kunjo ina una remind of a certain analyst.
Johansen.
Na zi. Okay. I think kwa hiyo hard disk pia kulikuwa na Dexter full season.
Oh, Dexter full season
1-8.
Zizi, ila inaitwa hii anjio imepoteza rada. Sisi ile time niliingia hapo John mwingine na kahawa. Nasikia na kuita motahi John. Kusira yetu ina analysis. Iku ina analyze ngoba.
Yaani motahi kunyi.
Ai. Iko na analysis ngoba.
Naangalia hii red yenye ina white.
You can be a specialist.
Unajua hii red yenye ina white.
You can motahi kunyi. The tyranny of ngoba. You get the tyranny of ngoda. Ziko nilipata ira yaje iko hapo ina chekizi ngoda iko.
You get
kwa kuna stain?
You get niko nafikiria ni bills zake.
You get unaja mimi sasa hivi vile niko single. Niko ira ya mangoda kuachwa kwangu. Tumwa gana ziangalia tu zile I'm trying to make territory niambia oh territory is in the dustbin I throw it.
You guys are out here. Gani kwa hii economy ya Ruto? You're out here making love.
You guys kwa hivyo mwaga nazikagua ono. Huyu ana makaji territory na ngodha imeraruka tena.
Yako skill aso juu ni. Rapture tulipata, rapture yuko busy. Kwa mimi na Ian, hatuko kwa hii room. Ian anajatunge kwa kwa room. Kwa hivyo na, ungeshituka tuka. Go like, no, DCI, this is a lie. This is a lie. Hey, you guys look but I want to analyze ngoda jo kidogo.
Unajua tena ngoda imeraruka kwa choko yako you guy. Ni message.
Hizi ngoda ni mpya kabisa.
Ni message you guy kwa nataka wirarue tena.
Because ukiangalia kama hii ya red yenye iko na white, inaonekana iko na kama material ka white kale ka kandani ya ngoda.
Kalaina.
Kalaina. Bado ni ka white kabisa. Na hako ndio kana kwa kwanza you guy kupata stain. And then ukipata stain na kama sasa kwa hii red ya juu you guy. Hizi watu waambie hizo, hizi watu waambie kule wametoa jazikai.
Kenis plata analyst. But mtahi kunyi.
Mtahi kunyi. Are you okay?
You can. Niko sawa. Watupatie ngoza za ukweli au ni DCI? Ngoza za ukweli you guy.
You guys some tyranny of.
Tyranny of ngoza. Ndio haya. Hapo kwa sababu leo haya ina nini hicho? Mtu kile imekuwa ikichoma, ingui. Imekuwa ikichoma. Ukiona jo online.
Mtekia anajaribu kuingiza story ya tribalism lakini ni kama kanakata. Anajaribu kuingiza story ya separate Kikuyus. Anabonga hizo za kabete Kikuyus mnanyamaza serikali yenu ikiangushwa kwa nini?
Guys, hii mindset ya Kikuyu iko kwa freedom fighters you got. Walianza kusema we are not our ancestors but then wakakumbuka like the ancestors did more. You get the ako nini kuunganishwa sijui those like mix and match. Atichukua watu wa mountains kanisha na hawa we'll have more numbers.
You guys mmekata hiyo story.
Sai tirani yake sai ni tyranny.
Saizi kuna vile ni kubaya
like sai akienda kubonga sijui what at you know what the nini gana katura sasa.
Basi sasa tukimalizia story ya serial killer. Mnachekwa nini Raeli confess haraka hivi? Kuzizi Raya unajozenza fanya pia uconfess. Chwa hata Raya kaa sisi wale tunafanyanga podcast. Masa kwa juhu, hila wakati podcast ilikuwa ina premiere, mini likuwa dauwa mtu hili. Kuzo kutandika juhu mbaka. Najwa hivu? Mwapata hii Raya juhu imeconfess, but hata hijui. Basa sasa hii gunia, kuzo nasema ilipatikana gunia ya mtu. Hii gunia ilipatikana hapi.
Hii gunia, mbona ina damu? Si hindi wanasema walishikuwa nayo?
Ndiyo gunia?
Inakaa mpya, suno inakaa mpya kabisa.
Oh.
Inakaa mbichi kabisa. Inakaa imetoka kukunjuliwa tu sahi sahi.
Alafu
ndio kimoja. Kama ilikuwa na board ndani.
Tuka mli notice kitu ingine. Evidence ilikuwa imewekwa kwa meza. Uliona anyone wako hapo, ni watu wangapi wamevaa gloves hapo?
Hakuna raia hata moja. Hata umeo.
Siko sina handle tu kwa.
Maybe walitoka na.
Hata raia imecheki. Raia imetungiwa. Raia
imetoka na ngoza.
Iko like, cheki. Tushapata main suspect. Tuambia ni nini? Suspect, tuambia ni nini tunaweza nunua kuke? Suruali. Okay. Hapa Gikomba uchukue suruali.
Tuko hapa super.
Alafu. Sikia. Raia inaulizwa, ni suruali rangi gani napenda? Nyekundu. Okay, leta nyekundu. Kwa sababu unaulizwa na mademu wote wamevaa red.
Yeah,
cuz down in the ghetto, au nasikia kwa vaga hata black you get.
You get black is the color of choice. Yeah. Down in the ghetto.
Default.
You get down in a ghetto, black into the color of choice. And then pia hii material, hii material si ya ghetto because ghetto ni polyester. Na hii inakaa cotton. Hii inakaa cotton.
Polyester ni na mezelo nyevu nyevu.
Hey, you get a polyester, weka na meza kumeza. And then kakuna ka cotton hapo. Because naona hii ni cotton tupu, you guy. Cotton ni ya kibabi. Because cotton ikifuliwa, inapanuka straight. Polyester yiko na life, you guy.
Mtahi kunyi says it. The tyranny of Ngoza.
You guy, hizi mangoza ndo ziliwapeana. Hizi tunazianalyze vile inafaa. Kwa panga wanaweza tushikanisha juu na kaiko na
cuz hata kuna kuna kitu kingine hata uli notice ni ati gloves hizo.
Gloves ni mpya you guy. Mpya kabisa.
Hazina fit the crime.
Hazina stain. Na kama amemada watu 40 zinafaa kuwa you guy ni original Dexter. Ni zile za Dexter zile. Zimeona damu mpaka mkienda forensics. Zinachukua body zao tu kama watano.
DNA profile ya mtu tano.
DNA profile inakataa juu zimeshika watu wengi baka.
Okay, because talking of Dexter, you guy. But one thing. Ile ningekuwa hiyo raya. Tusikia ku testify niko like, "Oh, your honor, let me defend myself." Zile za vioja mahakamani.
Acha nijitetee kwa pande gani? Unajitetea kwa pande gani?
Unajitetea ukiwa pande
gani? Hapa. Najitetea nikiwa hapa.
Unajua ni gani nitatoa? Sasa kile nataka kuuliza Mr. DCI, vile uliingia kwangu ulipata kitu inaitwa blood splatter. Okay. Rafiki anajua blood splatter. Na jo blood splatter
zile za hizo nini
like in case inasemekana, of trauma
inasemekana ira yako inakata hizi bodies na panga. So ukichukua panga ukichapa hivi ukitoa hivi lazima damu is splatter. So kile Dexter alikuwa na duni, that's why alikuwa na jaza majuala. Kwa chiki alikuwa na jaza majuala kwa nini? Nizo majuala ndio zichukue. Yeah, so your blood, si alikuwa kwa blood splatter.
Your splatter analyst.
Chiki alikuwa naika nini? Alikuwa naika kama ma lines. Ma strings.
Yes.
Ski nini? Yeah. If you guys, KJ's guys gonna blood splatter. Hakuna vile utakomededisha wase wote. Na kusikuwe na nini. Afu na kuwaga na ile light jo. Kuna light waga inazimu wa jo ya kucheki. Ilikuwa naituwa nini ile light?
Blue. That's some blue.
Yeah, jo. Yeah. Light ya kuangalia blood splatter.
Uyo serial killer basi ni serial killer ajiele. Because will... ipanga.
Mm.
Ipanga inaka ilikata nini kitambo. Jiko na kutu.
Yeah, yeah.
Mwona yo panga ya? Jiko na kutu vibaya sana mzee. Mcheki. Eh, iko na
haina
blood but iko na kuku.
Yeah, isi nini.
So kama hiyo panga ilikuwa inakatakata watu like daily, jua tu 40 unajua ni wengi.
Yeah, hii inakaani kama ile nini. Inakastand ya
DCI. Kwa example poa ya panga ya kukata nyama. Cheki panga ya raya ya butchery. Sinaona vile waga? Ameiweka, amechomelea mpaka. Sinaona waga amechomelea mpaka chuma hapa juu.
Yeah.
Ndio hiyo weight yaweza kukaa.
Because ira ili, ili snitch too fast for someone who's such a killer. Mtu unenigia because hata ile rai kusnitch
wanasema amefungua roho kila kitu.
Yeah, alitoa kila kitu jo. Nilianza kuwa na the year 2002. Anafuata
script.
Yeah, ilikuwa nilianza kuwa 2022. Mtu wa kwanza kuwa alikuwa bibi yangu, alikuwa anaitwa Imelda Judith Halloweenya, ilikuwa some name ya western. So lazima tuanze na Imelda Judith. Don't say Imelda Judith. Bado niko hai. Like I don't know. Actually don't know.
You can in a cast and the DCI ko agricultural show.
Mm. Yeah. Like,
I think yo nini inaitangwa? Inaitangwa kuna kitu fulani. I think inaitangwa luminol. Ni luminol.
Yeah.
Eh, ile waga inatumika kuangalia
blood.
Alafu za kitu kingine ya mwisho you guy. Yenye nawapeana kuwapeana. Hizi bodies iko slums. Unajua mkuru ni slums.
Yeah, yeah.
Na kitu moja na slums, hakunaga siri. Hiyo ndio identity ya ghetto you guy. No privacy at all. You guy gunia ikianguka hapo, kila mtu wasio mnido.
Yeah.
Unapata raia zinaambia na ai. Hii gunia inaweza kuwa ni pesa. You guy raia zinafungua hagaji. Wasikia ai hapana. Hii ni matajiri wameweka cabbage ndani wanakuja kudanganya watu kwa slums. So usioni vile hizo gunia zinaweza kuwa zilikuwa mob hivyo. Na raya za ghetto hazijui nini kwa hapo ndani.
Basa swali ni, see, just give yourself 21 days. Kwa nini mwenini? At least 21 days mkuwe, at least me come up na story na make sense. Kuzi zingodha, hizi ngodha zilikuwa safi sana. Zina cartoon kazi metoka direct. Kwa nini? Ngodha zinye ni red, hata mku try kutafuta color tofauti. Israel confessed too fast.
What I think ata, they wana risk ata nini? Wana risk ata... au DCI wachajiwe na theft cho. Inakata mse nini victims so hizo ngodha wanaweza sema waliibiwa yuko. No jo naweza identify.
Yeah jo.
Kuna watu na mizungodha kwa kama.
Wase wanaweza tokea waseme hey hiyo suari inakaa ni kama ya bibi yangu bwana. Mlitoa wapi hiyo? Na lesa ni zile za ngodha za kufanana za isichi.
So okay. I guess Tukitoka kwa hiyo story of course lazima tupongejwe historia ira ya moja. Kuna ira ya moja mfanya watu wamenitandika online sana. Ni raya inaitwa William Samoei Ruto. So William Samoei Ruto, every time that I give him the benefit of doubt, nafikiria ira ya imeanza kulearn. Inani prove wrong jo. So kuna vile on Monday jo ira ya ishaenda mbele ya umati wa watu. Ikasema kuwa the protests are being sponsored by the Ford Foundation. Vile nilisikia hiyo story jo nilichoka kabisa. Sababu hata sisi watu watatu hapa tushaikula pesa ya Ford Foundation.
You guys really you guys nilinunua.
Let's confess. Tulikula pesa ya Ford Foundation mnamo mwaka wa
2009.
April.
Alafu saizi ni miaka 15 baadaye. Mimi na Ian tuko zile za Ruto goes, Ruto stays. We don't really mind. Lakini one person who benefited from Ford Foundation. And it was Rapture the Scientist. Here I am, because it was going, Ruto must go. And of course, hey, where is it going?
Hold up.
Take it. Yeah, Sugoi. You can't write Sugoi without going.
Without going.
Sugoi. You guys is going. Yeah, you guys, so ido ya Ford mko mkipata lini
jo. You guy wacha niseme Ford ili sponsor show yangu, I think ilikuwa stand up. Back in the days.
Zi haikuwa stand up, ilikuwa ile after the scientist show.
Ile yeah, after the scientist.
Ira ilikuwa professor, ilikuwa inatichwa si.
Advanced mathematics in
science. You guy anakuwa nafundisha kwa.
Advanced mathematics, yes, yes.
Yeah. So you guy ido ya Ford Foundation mko kipata saa ngapi jo?
You guys need to tag rock maka. Nikoshia itumbi atago back to hizo siku za scientist. As you can see, Mr. President, we've told you. Ukiwa MP, Eldoret, tu jamaa alikuwa.
Alikuwa anakula
pesa. Because your time, I think Ruto alikuwa MP. Ocha huko. Hata sikuwa na
Eldoret North. Alikuwa LD North. Nikoshia
itumbi amemuenjoy. Tulikuwa tunamchorea kutoka hiyo time.
Because yeah, yeah, hii story na mekaje sasa. Excuse me, siwezi kutanganya. Mi raya vile nani aliresign, nanitua IG, ilianza kuassume, ishaanza kuface the reality that it's the people revolting.
Yeah. Mm.
This is not sponsored by anyone. Mm. This is just people who are angry. You guys, mi nakumbuka mnamo wa tarehe 25, mwezi wa June.
The 25th, yeah.
Tulikuwa, siku moja iconic sana, tulikuwa katikati ya taa ujo. Tuko pale, to reject finance bill, reject not amend. Sindio? Hakuna mtu alikuwa paid. You can't pay that number of people. Hata utake. Riots goes natokea tu. So vile ira ika dissolve cabinet, ika nini IG, ika apologize kwa mafamilia zili dedi, mimi li assume isha deal na reality jo. Kumbe saa hizi bado iko hapo saa 6 usiku inapiga krung krung hello. Mr. Itumbi, I need an idea. Okay, Mr.
Before you tell me good night.
How is the hashtag Ruto alaku, must go?
Mr. President, you go, Itumbi, you go like, the first thing you have to say ni, si uchawi ni maombi. So, okay. After si uchawi ni maombi, why don't we blame the Ford Foundation? Like, how the hell do you come up with an idea of Ford Foundation? Yeah. So far, kuna mtu aliweka list ya watu washa blamiwa jo. Sitika niko na hiyo list jo. Walisha blame Uhuru, waka blame Rigiji.
Putin alafu, I think pia.
Putin pia ka blame. Yona kumkaila time likuwa sponsored Putin, na Russia.
Russia.
Oh, middle class. Situ li blame wa pia.
KFC na iPhones.
KFC na Uber. iPhones.
Uber.
Uber.
So what is it? What's happened?
You guys know so Illuminati.
Illuminati
pia. So Illuminati pia ilikuwa kwa mix. Ilikuwa watu.
Oh,
watu wamelipwa.
Yes, yes. Hata Faruk pia alisema ni terrorism.
Guys, jo. Alafu, kitu ile ni bamba na history yote ama kitu ile haiku ni surprise jo. Ni Mr. Ni Adan Duale. Adan Duale aliamua Ford Foundation si mama yako. Si mama yako jo. Ira ya pia ikaretweet. It's the Ford Foundation. So kwa watu waelewi Ford Foundation, wacha tupatia say a brief, a very small history ya Ford Foundation. Ford Foundation ni kitu inatokana na Ford. Ford Motor Company. Ford Motor Company ilianzisha kwa na raya fulani kuitwa Henry Ford. The reason why most of us, yes, eventually it would have happened, but the reason why most of us drive personal cars ni courtesy of Henry Ford. This is the dude ule aliona beyond. Kila mtu alikuwa anachukua ndai kama kitu ya luxury. Sindio?
Yeah.
But Henry Ford akaamua we must produce. Akafikiria what if like a normal person was driving a car. So ndio raya ilifanyaga stories za mass production za mandai zikaanza.
Yeah.
Henry Ford. Ni kampuni saa hizi inasemekana iko worth $57.27 billion.
Yeah.
That's around 7 trillion Kenyan shillings.
Mm-hmm.
Budget yetu ya hii mwaka ilikuwa 4.3.
Mhm.
Cheki. Yeah. So hii kampuni inaweza fund budget yetu.
Mm.
Raza Ford Motor Company has ijali juu ya Kenya. Like, it does not do anything to them. Hazina shughuli. Ford Foundation, iyo ni ile like, tunasaidia kidogo kidogo. Hizi raya, haziko interested na kutoa nani, anaitwa nani,
Ruto.
Hizi ni wa stories zingine juu. Mi najari, natandiko hapa online na hatu. Because I'm thinking you started reasoning. Alafu unatoa ujinga kaa hii. Sasa hii raya ni nini juu.
Luka ya jitetea juu, raya zinasema umejengwa.
Raya zinasema juu umejengwa. Juhika yuna juu, paka ni cheki nani. Juhika, Boni. Boni ali seti juu namba itumbi juu. Kwa hini pikiye itumbi juu. Hello.
My
Cheki, this is Mwafrika and Mwafrika is I. You cannot write Ikonene without I. Okay. Three I's. I and I. And I. So, where is that checking? But, na understand kwa niwa sana fikira nime lipua. Because for a second, I actually thought hizi raya ziko serious. Mi siwezi kudanganya. Mi, hii statement ili ni chokesha, John. Liona,
yeah, Ford,
like,
Foundation.
Ford Foundation.
Like, I think ile the ile kitu, the nini was very strategically placed. Even the crowd. Not a place anya ilikuwa semea yuka. Because hizi raya zanyi ziko woke yuka. The middle class, the Gen Zs and the millennials. Na pia, tuli protest pia the last time na mama. Nini was the market wakiwa na use my overalls and I could see the anger you guys and you were walikuwa na they were not rebels without a cause you guys
yes
they were rebels with a cause wanasema hiki kitu inatuumi hiki kitu inatuumiza na of course hii ni finance bill ya kujitengenezea more wealth unaona na watu wengi wamesoma juzi sijui kama uliona nini kuna place kulikuwa na what is it called interview zawasi wamefanya masters you guys wase walikuwa wamechrome you guys unajua ukisikia ati wase wamefanya masters una expect parking lot but iko ni raha jo zimetembea of course those guys have the akona time you guys ya ku analyze everything kava imefanya since wa launch manifest yao 2021-2022 na what they've been doing na zile do mali zimeenda so of course I they are trying ni witch hunt civil right movement ile kitu angesema Nakuru ni Boni acha hii story.
Wangeambia Boni acha na.
So anajaribu
hizo ma concert.
Hizo
ma concert the reason why zimeanza kushika ni because ya hizo vifo. Unajua Boni anafanya hizo concert sababu wasio wamedai. Zinaitwa memorial concert. So kama uko na msee wenyu wamedai ama ulikuwa umekuja kwa protest ama unajua mnakuja tu kukumbuka hizo raya because usisahau you guy, gava imewasahau. Urezo hajawataja. Hakuna ministry imewataja. Azi nakuna gava inashughulika nao. So I think inaboniwa kwa wanakuwa kumbuka si mbaya because because walianza kuattack na story ya flag. Nakumbuka wakisema kuna raya kawaida nafaa kuzikuwa na flag. Walianza hiyo story tu kitambo.
Yeah.
Wakasema kama we ni raya ya kawaida. Uzikwe sanduku wazi jo. Hata mimi nikajiuliza kwani blanda iko wapi mimi kwa
nini? Na ni Mkenya.
Kwa na Kenya inchi yangu kiraya hapa chini
Okay, so ira inaitwa ira inaitwa Gabriel Oguda ya Mwajoku expose the Ford Foundation to the president. So he can be yes, the Ford Foundation really fund because remember the Ford Foundation sponsored the arrogance we saw with UDA elected and appointed leaders. Na kuna kimani shongo alikuwa iko nene tunapitisha hii bill. Mtake msitake. The Ford Foundation sponsored the draconian finance bill 2024-2025. The Ford Foundation sponsored the incompetence we saw or experienced in the UDA regime's cabinet. Unajua akina Aisha Jumwa. Nimepata pesa ya Ford you guy. Unajua kunga vile kaka madaka alikuwa anatufanyaga hivi. Unakumbuka? The Ford Foundation sponsored the opulence we've witnessed in UDA elected and appointed leaders. Yes, unajua hata nini? Maybach inatengenezwa na Ford. Sina fikiria Mercedes Benz. Ile Maybach ya nani?
Ni ya Ford Foundation.
Imeandikwa tu imeandikwa imeandikwa Maybach by Ford.
Couldn't have afforded.
Yes. Alafu the Ford Foundation sponsored the health ministry not to post interns as per the agreed CBA. The Ford Foundation sponsored the Ministry of Education not to pay and post JSS teachers. The Ford Foundation sponsored the wastage of taxpayers' money. Iraye kamalizia aki Ford Foundation nyinyi. Because hii kitu ni simple. People want better governance. Unajua? Has nothing to do with the Ford Foundation. So Mr. President, there is that. And then just tell your daughter to shut the fuck up, man. Like nimeamka asubuhi. Mi, you know, like Monday haikuwa siku poa kwangu.
Yeah.
Because the first time nimeamka, Ryzen had battles and itandika jo pale online. Oh, matako yako, buda jo. Kadinywa jo. Nikola, isa nadinywa na nani?
You can.
And because
life is.
Yeah. Ile uchumi ya luta ime nitidinywa. So.
Like kwenye ni medingo on you.
Yeah, nikikaa hivi, natiki Udema me release another statement. Like Udema hizi nyamaza. Like nini ni hard sana.
Shalin.
Kwa Shalin kunyamaza.
Yuka ile kitu ile ni pain sana yuka. Ni ile after all this alienda. Of course she has a blood drive. Something. But it wasn't the time for her kutokea hosi. Because unajua kama wenda kusupport raya and kunini ku advertise the program kwa hosi. Unajua kama uko victim uko like, can you start donating with the blood on your hands? Unajua? Because ilikuwa, you know, ilikuwa like a direct insult. Because of course, it's through the governance ya mzai yenye these people have ended up kwa hosi ni anakampu kupatia na damu like there's some things I as much as ni zake and therefore the good of the people just try majuzi ametry kuji oh you know they even ridicule my hairstyle
si ilikuwa mande asubuhi jojo ilikuwa mande sino kwambia niliamka asubuhi
so where get all this power
yeah so nyinyi sikia nyinyi ni wanaume wale I'm assuming mko healthy si ndio
yeah
so kiamkaga asubuhi mtu amkaje unamkaga kwa umestead unajua
yeah
koko mistake you like what are we fucking with today so you guys only I'm gonna mistake you mtaimba yeah. Na juu what are we fucking nikaambia nikaenda nikapata postal kwa maeka on Sunday night good evening dear ones many of you ask how I managed to have such a tough skin and still go on it's my father's billions no matter the insults and the abuses thrown at me I thought I can share my answer as we start the week praying it encourages you no matter what you're going through is your dad a billionaire okay tuendele truth be told God called me to work with the young people and once he did I developed such a love and passion for what I do I was happy with my more private life before Daddy Owen but now I am more fulfilled and satisfied living my life's purpose alafu akaendelea what does it mean
yeah
mini page 3 you guys unajua when your dad is a billionaire you have to write
what does it mean what does it mean
Africa endelea it means that no matter what sort of names people call me wigiji people they hurl insults at me how they abuse me my hairstyles wigiji my dressing etc yani my call and purpose is so clear in my heart that it doesn't matter my dad is a billionaire then it can delay it means that things are not always rosy and sweet my dad is a billionaire many times things are difficult I can't meet everyone's expectations and I don't have all the answers nevertheless I'll always go back to my dad's billions oh no my source God this matters to the cross for more direction and wisdom because he knows and will guide me this is story in a God your dad is a billionaire you can't relate to shit we go through shut the fuck up
yeah
sko baya mi budangu akikuwa billionaire jo yamla
jay aku sign out ps former smoking
what does jini na aji force kwetu anafaa kwa pale mali kama Italy you guy ni hiyo budangu angekuwa Ruto you guy budangu jo ningekuwa jo niko jiangoza ya yach you guy niko like dad I'm okay I know you're worried you guy
yes let's get in my eight ojo yash
you guy yash you can go to kwa yash you guy ni kwa hapa kwa Kenya wanazushi
sina h jo inakuwa gash silent
ni yat
yat sina h hata ikuagi tu ni yat sasa wangekuwa tu jua ka yat
you guy kena kwa social media na hey, unakula pesa inchi wambia unakula pesa inchi wapi this is Italian dollars man this is not Kenyan shillings
Italy ni euro you guy how would I kujua
you guys stai kujua
you guys stai kujua juu unajua sasa ni kama anafanya Ruto anachukiwa zaidi vile mina
wana I was saying I'm a dame. Ile kitu inauma sana. Like, you know, Joey Foss, Masi Tarus. Akibonga about name callings. Na zile vitu upitia yuka. Yuka tunaelewa.
Tunamuelewa.
Udema alisimama Gen Z. I think she's over 30.
She's 31. 30, she's a millennial.
Yeah. Yuka, she's trying so much to struggle. Unajua? Unajua ni level ya kina Ngina Kenyatta yuka.
Like Ngina Kenyatta, budake alikuwa president all this time. Atuku. All time I think nilimsikia gatu once akibonga. Na bado alituhudhi. Nungalati akituambia work hard. Tuku work hard, Marikia. Kwa zi ajayi work hard. Hata budake ajayi work hard.
Ajayi work hard.
Ojo mseka Uhuru kumbia, I've been working hard. Nwambia toka hapa, toa ujinga hapa. So, atuko nataka yo story. But let's even go further. Watu iwa kibaki. Apart from the fact unafanya na ile raya. Aungewajua. Malo ma daughters wa Kibaki. Hata ile inaitwa Jimmy. Jimmy Kibaki, like first son. You know what's going to make you heir to the throne? Hatuijui. Where sauti yako tunaijua? Uko pale tunalala kwa ni Shalina anaongea. Zima hiyo ready. Kama si radio ni online. Zima internet. You gain ni ujinga gani? Nini mbaya na udini?
Haizi tulia. Anazunguka juzi nilimwona kwa chuo. Anabonga na tuto yu tudogo tuwa lower primary. Sijua likuwa na wapatia zawadi gani. You guy, hata utoto ninyo tunamuangalia tu. Unatuona wajinga aje. Muna nyanyasa baba na mamana unakuja hapa. Jula juwa watu yuwa sahi, si kasi. Sinoja siti likuwa tunadanganyo na maziwa. You guy tunafurai. Maziwa.
Kwa zumi ude unwe shinda na ya. Lakini zira zingine zimetulia kina Nick.
Nick alichoma.
Hata June kametolea, kametulia.
Kametulia kabisa.
June hata kuna kitu alidu.
Kuna ingine tena?
Kuna raya mbili na tudem tuwili, I think.
Kuna raya fulani.
Kuna dude fulani.
Kuna dude fulani young.
Hiyo ni ile ilikuwa na afro, eh? Yeah. Inaitangwa nani hiyo tu?
Hiyo dude sijui.
Zimetulia. Juu dem si atulie tu guys.
Nick alichoma once you guys. Hajairudi hapo tena.
Yeye alifanya gani nini?
Yeye alitokea na bag
kama. Alitokea na bag ya.
Kama nani? Alitokea na 3M.
Muka Reino ni yeye. Na alitokea kama Buddha ni president ari.
Yeah, Buddha ni president. Alafu bishop you guy. Akachukua jo, akahesabu jo. You guy, kutoka hiyo siku I think Buddha alimwambia achore. Buddha alimwambia
achore. Ndio the heir to the throne. Unajua ya Kenya inapitishangwa tu. Utapata tu wako pale kwa meza Rachel Ruto ameshika huko like najua amekataa baba yake. Lakini after the father must come the son. Alafu Shalin kako it's a new house. What about me? But Shalin jo
anachoma, anachomea budake basa, ananyamaze, siji nini namsumbua. I think anatry kuonesha na kuna vile anafeel majenzi ile uchungu anapitia, lakini ina backfire.
Hey, budako akiwa billionaire jo nyinyi mnacheza jo. Hiyo
akona I think era you guy akona. You guy era ina watu hiyo.
Ni wengi. So okay, Shalin tu ndiye aliamua tu kwa yeye ndio akafast born.
Kuna June, Shalin. Nadia Cherono, Nick Ruto na Abby Cherop.
Abby ni kale kadogo yako na kamezea.
Abby ni kale adopted.
Abby ni kale Kenya kama ni scandal.
Na kuna George pia kitai. Like where do we know Shalina? Like kuna George Shalina na wafashadoa wengine. Maybe she has political ambitions, but hata kama ako na political ambitions, it's time.
Sasa hizi anafanya, anaudhi watu.
Hata ile time atakuja kurano wase watamkata. Because anaonesha
hata kwa kama Gideon Moi. Nchi kila Gideon alitokea tukola, matako yako. Najani hivyo. Gideon tulimchukia juu ya budake, unajua? Not anything. Ilikuwa tu juu ya budake. So Udem ana need kutulia because nimekuwa nikitry to imagine like what she does. Like everything she does personally, mimi kale vola ni uthi tu. Because budako ni billionaire, haujui shida zetu. Like hata budako kuwe millionaire, kuna vile haujui shida za Wakenya wengi. Yo ni millionaire. You get a B, ni different you guy. You got a billion. It's different. Kini maisha ni mwa, maisha ni soft. Kuna mkagatua sumu yuko like, where should I go? Alafu sayo, we budako ni billionaire, alafu budako ni president. Hawezi relate na sisi kabisa.
Kabisa, kabisa.
Yeah,
in fact, hata wakale, wale wakale, wa relate na hawezi.
Kuzi hata vile umesema hivyo nimekumbuka. Vile wali travel to Atlanta ile time kuzirayaza na sema nilikuwa nao. Yo alikuwa na daughter fulani, haikuwa nani? Haikuwa Shalin. So Shalin tu ndiye ameamua kuwa in the front line akimake hizi noise. But sasa, of course, kama umesahau, usisahau, hiki kipindi kimekuwa sponsored na Ford Foundation. Ford Foundation. Wakati hautaki amani, sema Ford. Like shit. Guy nimeshindwa. Mimi nimetry kutetea ira ya. Sasa nimechoka sasa. Mimi sasa si. Kuzunguka hata vile ilisema. Hakutakuwa na harambee. Alafu inaenda charge kuchapa harambee.
Ulisikia akisema ati wafanye list wampatie.
Yeah.
And then immediately mtu
akaja. You guy umepoteza mic.
Oh, unajua nimemaliza kunywa. Cha unajua nimekasirika na Ruto. Nimekasirika na Ruto you guy. Nimekasirika na Ruto you guy. Alisema hakuna rambe kwa ile speech yetu. Ile speech ya kuuana you guy.
Yeah.
Tulia. And then ndio kwenda kwa mtandao. nasikia AIPC shikanisheni hiyo bili yote mnipee. Yuka hata bala aseme vijana wale mnakuja kuandamana, nimewatolea kuwanunulia maji ya kunywa. Unajua hata tunaweza mpenda. Hiyo ndio mambo ya maji.
Hiyo ndio inaanza kuwa ni shida. Hataki pesa ya corruption.
Yuka sasa anabonga na Hanifa. Anaambia Hanifa there's a donation.
Hanifa anaweza snitch. Ule dem. Ule anaweza snitch mbaya.
Sasa anamwambia there's a donation. Mchango wangu kwa Ruto must go. Na ununulia maji.
But so you gava itasave you aje because maybe bado naenda kusema this is a very like open appeal. Mr. Itumbi, watu wanasema huku nje nimelipwa. It's time for you to call me. Let's have this discussion. Takapo chini na the president waniambia like, so what should we do about these protests? Alafu niwaambie, leta kalamu nike STFU. So what does that mean? Shut there. The F is self-explanatory. Up. Tulieni, just do something. Lakini tulieni. Hizi ideas, because every time wanatokea, wanafanya watu wana jam. Na kama saizi vile wamesema Ford Foundation, raya zishaanza kutengeneza maposters imeandikwa sponsored by Ford Foundation. Unakasirisha watu kwa zinaonyesha how understand why people are angry. Ni kama ile story ya mshasikia kwa ile story ya sili Marie Antoinette.
Antoinette.
Ule aliulizwa, aliambua the people are complaining that they are hungry. Akasema give them cake. Raya zika jam kabisa. Machiki. Because this is the same thing. Huo najua, hakuna Ford Foundation mesponsa hiki. Tunajua tu ni raya zimejam. Na apart from raya kujam, ni raya ziko more knowledgeable. Acheki. Saizi we have more information. So hii ujinga imekuwa ikihappen kitambo ilo na blame kitu, alafu kila mtu anafuata. Hiyo ni election yako ya kwanza ya 1992. Sindio?
Yeah.
Ukaget away na ayo. The more internet ina get faster, the more your bullshit is disappearing very fast. Wacheki. So, awezi use the same tactics zilo litumia when, unakunga kitambo ilikuwaga like, hata nini, kwa siku za kina, nani, wanaitua nani, siku za kina, wanaitua mabuda, akina Michuki, una zima akina KTN. You guys say zume za zima KTN and TV. Na raya hazijui. 1 week later ziko, aji walizima? okay. Siku wanajua. Okay, kitambo ilikuwa nazimwa.
Tuendelee basi.
Ilikuwa nazimwa 2 minutes kila mtu ashajua. Ajibu? Yeah. Oh shit. Ilizimwa. Oh yeah, yeah. What are they doing? Freedom for the media. You guys haizu nazima hata atuchuitu.
Yuki hata mi nilitoa. Nilitoa so juzi.
Yeah?
Raya flani kwa TikTok. Ya tap tap you guy. Ilikuwa na video nyingine wake inaenda hapo karibu na mabodies. Ni aje wazito tap tap jioni poteza bundle hapo namba yangu iko hapo you guy. You guy TV iko live hapo. Si mnaelewa mimi ni mbogi genje au whatever kuna hiyo jina wanasema hiyo. You guy squeeze kuzima.
You guy sasa unajua sasa.
Unaona vitu zingine live you guy maji tu hapo kiraya. Kwa TikTok. Wasi wanachukua. Baka sahi, I think watu wameza kufukuzwa. Wazichukua hizo videos.
Yuki unajua? Sahi unajua pia atajitetea. Like, unajua if you let these people go on. Unajua vile ili newest Trump, jo. Yeli ona vile kali newest Trump.
Kali pita na maskio, jo.
Yeah. You're Trump, jo.
Ira tajaribu kusema, like, if these people are left like that. Atuta ikuwa tunatoke kwa public tena.
Sikama chacha litokea kisiri. Nikuwa, sande. Suli wana hiyo guy.
Yeah, uyu ya nini? Ndiyo katoa do pia.
Alitokea kisiri. Walikuwa mpak nini? Dinga karibu na hizi choo za ocha. Hizi choo za ocha zinakuwaga. Za tuf. Dinga likuwa mpakiwa karibu na hapo. And then kuna rea ime comment. Imesema munafanya rais. Atembeka amejificha hata bila bendera.
Talking of rais. Wata niulize kitu moja. So which song do you listen to when you're going through some tough times? Because Udem, the billionaire's daughter, alituandikia, and oh, this song has taken me through some tough times. So that helps too. So you're a billionaire's daughter. And your tough times na tough times yetu jo ni different.
Uyu sasa.
Tough times yetu inakuwaga. Check, rapcho shake kwa kejani. Stima ina loss na chuna. Units zimeisha wani stima.
Ike stima zikipote unangalia naiba.
Yeah. Unachungulia naiba. Alafu generally kuna time kamita u make noise. Si ati units zimeisha. Nikaka na making noise tu kujua kwa live. Yeah. Yeah. Unakasikia kwa like, "Eh, siko karibu kuisha." Tough times. Then huyu, wewe una go through what tough times? Your dad is a billionaire. Like the worst that can happen to you is a heartbreak.
Yeah.
Ama upate uko na like cancer stage 4. Because that stage 1, si shida kwako. Itaenda itolewe na kutakuwa na any trace.
Yeah, yeah.
So, what tough times are you going through?
Are you guy, wacha mimi nianze. You guy, ya kuishiwa na gas. Kutumia gas, yani, roho wage na piga tu all the time. Jumi naina kwa gana swara ya kuniishia saini usiku. So zile jo ugali kwa almost. You guy. And then raya zangu ziko. Baba kwa hini tuwezi ninuwa ile mtu ngingine kubwa. Ajua raya zangu wazielewi ni kwa nini hatuna hiyo mtu ngekubwa. Na mbi, hiyo mtu ngekubwa ikuwa ki durable. Iyo, ikuwa ki durable.
Ikiwa tuna nikujo ingo mashali, nuhutu mcheza hiyo ngo. Kote mwana kuulize huna mbiwa, this is some tough times, let's listen to this. Okay. So ni gas. Gas inakuwa gana.
Gas ni.
Mi inantolea gaza obvio sana gas.
Afu inaisha gele time, gas tos zimefungwa tu. Ni hard sana ikuishia lunch time. Shey notice.
Yeah.
Lazima iko usiku.
Na uka notice hizo vitu za gas tu. Hazishangi peke yake. Zinakuangana strings attached. Ni kama gas ikiisha mafuta inakuangana inauliza. Unafanya nini hiyo area? Unafanya nini hiyo area?
Ama unit zako pia zina hang on to dear life.
Na hang on to dear life. You guy. Tough times.
Tough times inakuaga hivyo.
Tough times ni ulale. Ni ulale alafu usikie. Simenyamaza so nafikwa maybe you are the one who sleeps last alafu usikia mtu hii ame cough you guy
unashindwa ka ni ugonjwa ama ni ku clear throat
you go no la okay unanyamaza kwanza unaona maybe ni gena cough mara nyingine mbili
like
unaanza kutafuta 2k
ude majui kitu moja Ian ude hata ijua kitu moja like Shalin Ruto please shut the fuck up. You'll never know the feeling of sending your parents money.
Yeah.
Where sometimes you don't even have. Unatumia paro wako juu bila wewe kumtumia anaenda kulala nje.
Yeah.
You'll never know that feeling. Shut the fuck up. How is he relate na sisi? Unajua Uhuru Kenyatta ashaitumia mama ngina do.
Zizi.
Yeah? Shalin Ruto ashatumia Mr. Sugoi do.
Waezi.
Kwenda huko. Eh ujui hicho. Sisi nakuaga hizo jo askia mama kama juzi jo mada iko like sijui na mwana na mguu, mguu ime nini? Hebu ende hosi. So nyinyi kaa tu yake, lazima mcontribute do. Gere cho Ruto akitaka kwenda nini? Yote ndio mtajua jo office of the first lady ajatolewa. Hiyo ndio mtajua. Hiyo ndio. Hawezi relate na sisi. Na kwa nini? Like nyamaza.
Na kama kuna team yake imu advice. Juu naona gaya kuna tu demdem hapo.
Au dem ni mtu wa moto sana.
Ni demu wa moto. Hata akajaribu ku run saya anaweza anguka vibaya sana.
Ni mtu wa moto. Kuzangisha inaitwa read the room. Unajua. Kata mimi mwenyewe naweza sema there are times I've not read the room. Ile time nili post Jira ya kutry sikuwa nime read the room. Kuzo raya zimejam. Na saizi na understand kwa nini raya zimejam hivi. So unatuambia tough times. Unajua nini juu? Unajua ile tu rapture vile uko nasema juu. Unaingia gato pale. Unaangalia maji ya ugali ndio ina ile zi nini? Unga imebaki ndio inadetermine size ya ugali. Do you notice? Unaanza kusize kwa like maji. Kiweka mingi. Sio ndio mpaka tunakuanga na jina yake kwa mudhia. Kama sembejaiva. Ni mna itanga nini? Sembejaiva, yeye mna itanga nini? Hamna jina. Sisi, yuko kuna mpaka terminology. So, nakaangalia aga juna. Hii, unga itatua kuwa mthia. So, muna tengeneza kengine kadogo. Hamuka kitengeneza inabidika kato. Wetu vizuri mbele ya everyone. Ndiyo kusikia na violent. Kila kuna chukua piece yake.
Equal distribution of resources.
Equal distribution of resources. Something you'll never learn.
Jaribu kutulia. Watu wanakapitia hapa inje.
So, nini muna fikiri ile Shalin will never go through India. Kwa zume mapatia katha. Hata itumia maparo wake do. Hata hii bidia a size ya ugali. Kuzi hii ugali jo, size ya ugali. Alafu kuna ile time jo unakaga chini na shindwa. Nikule nyama leo, kesho nita. Rapja, kesho nita pute. Kama nikule tu skuma. The whole week. The whole week nikula skuma. like involuntary, bro. Kuna kuna involuntary celibate. Involuntary vegetarian. You got any IV? Involuntary vegetarian. Haupatani na nyama.
You guy, alafu hiyo siku nyama ikipatikana, you guy. Mimi na jamaa imuaga naipatia spell ya hunger jo. Sichikagi na nyama. Nikijua leo jioni tunapika nyama. You get lunch ndaguzaguza juu juu. Unataka nikwe. Si uongo.
Nataka space.
Nataka tumbo ikwe. Bakara ya zangu zikifika mahali. Baba. Kwani siku ya nyama unakula ngoga likubwa? You get a
good story. Yeah, yeah. So things Shalin will never experience.
You. Budget.
Oh, anya ku budget yake zake.
Mna jo kuna dem fulani anakumbuka kon dem of fire you guys. Hiyo time kuna somea French. So kulikuwa na kadem, kulikuwa na katiwa na mlami fulani. Watu kamsapeleka kawaida, but sasa kaliko kama G-elevate kwa society. Kaniambia like, "I need to do photography." Like, how much do I need? Nikamuliza, "What's your budget?" My budget? Who does that?
Who does that?
Who does that? Hey, you guys. If I want something, I just go and buy.
Ya nonge mwambia si tuvue suruali tufanye. Nikupatia mtoto alafu utulisha. Mpoko namaliza na call me baby. Okay, sure.
You guys should never budget for anything.
Maka. Mr. Raptor?
Ile yangu ya uchungu kabisa you guy. Ni kungojia change kwa matatu kituwa 500 ama 1000. Hiyo ni uchungu. Hiyo ni uchungu mwingine you guy.
Afu tu garada kuzinokopanga utasahau.
You guy mweka simu kwa mfuko. Unaona vile tunakoga online. Ai unajua kuna siku nishapea na Ruabe nikasahau. You guy nilingojea ma 3. You guy na alininyima jua nitole zile za hey. Wewe umekuwa gari gani kwambie nilikuwa kwa hii basi kiene namna hii.
Uli cancel all your
you plans. You guy unajua kwa wangware. Mimi nikishafika you guy aziendagi mbali. Ndio zinageuka zinaru. Gari nilikuwa na soo mbili. Nikapatiana.
Mbele nyuma.
Jo nikapatiana jo. Gari ni 70. And then nilikuwa kwa phone niko online. Sijui kama nilikuwa najibu Itumbi ama nilikuwa najibu nani. Nikashuka nikasaa. You guy kujiangalia jo nilikuwa na basi man. Nikasema yezi henda hivyo. Kote ni ngoje ifike.
Raika kuruka.
Ugali ni ruka. Hata karibu nipigwe na madonda. Wewe ni mwizi nini? Nikamwambia nilikuwa kwa hii basi. Ilikuwa inaenda namna hii. Na nikakupatia 200.
So unajua vlog sana story ya sombili imenikumbusha. Another thing with them at time ya kwa vocabulary yake ni front back mbele nyuma. Unajua ukiona milioni, ukiona bilioni and heir to the throne. Au sema nilikuwa na bilioni mbele nyuma. Bilioni inakuwa tu ni mbele tu. Ni development. Oh, okay.
Development.
Kuzo shit najua jo.
Hata ijipata architects. Nisaidia na 2K.
Hiyo yawezekani.
Shalina kikurushia. Just send me 2K. Unajua mza. Amua kunijaga. Baba yako atoshi. Muna tijama na tiaga.
Muna iwa ushuru.
Yani machozi ya tiaga sa hito. Ha 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 ha.
Dua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.